Good afternoon, Richmond. It's a little bit after 3 o'clock here in Richmond, Virginia, in the USA. You're listening to WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, here in Richmond, Virginia, and it's time for Ambiance Congo. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Mbiso every other week from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. Let's just start the program right off with some new music from Cele Leroy and Vive la Musica from the new CD, Amen. I'm really enjoying the heck out of this CD, by the way. Here's, we'll start off with the last cut off of this from a song called Mi Bay. Enjoy. We hope you do. The number here, should you have requests or comments, area code 804-649-9737.
Inclose Bourmani idéologie, Boteni, Claude Mundele, na Japan, Motema ya Moseka, Awele na Tokyo.
Température à Bolingo et Matinga à 40 degrés. Yaka yomoko, si maman zoto si kae. La pluie a délice 40 jours, 40 nuits. Et koko kana mote, koule misa moto yoye. Ni kape à Bolingo, musika kuna mposate. La boutique à mate, sa mana vale 15 la. Po ataliwa, ba yeba, yonde o ternango. Mona kamwena nyakela yo na longi yote Bolingo yo anoko kende nzela na makaka yoa Anza taruta mole tokenda kama kulo Anza tanzela iniki na tokenda kana tandasa Amura bemwana
Yesa la tanda kena mekwa
Bolingo bemwana
Anza na kaye
Kambala.
Température à Bolingo et matin à la 40 degrés. Yaka yomoko si mangaranzo tosi kaye. La pluie a délice 40 jours, 40 nuits. Et koko kanangote pour les misamoto yoye. Nikape à Bolingo, musika kunamposate. La boutique à nangate sa manabale 15 la. Po ataliwa mba yeba yonde o ternango. Mona kamwena nyakela ya onalongi yote Bolingo yo anoko kende nzela na makakaliwa Manza taruta mwye utoke na kamakulo Manza tanzele niki na toke na kana tandasa Na amura bumwana
Isa la tanda wena mimwa
Bolingo bumwana
Matosa na kaye
Sous-titrage Société Radio-Canada
vérité bimi na monoko ya soba motama elandi makango se na pasi vérité bimi na monoko akizengi moto ya bwani andi makango se na pasi moto na tiaka mote mezala kanango yote nana koma kubela nana koma kokondo
Johnny Hollandais, grand joueur, Mila Boteni.
Santa Maria, maman, Yesue. Homoni Bolingwa, Sisa Fatuma, Mijonginyengi, Chantal, Suzela, Nathalie, Matan. Amuna, Bisota, Bufatu, Oya, Supu, Kito. Kasio, Lambi, Lelo, Eko, Kimungate. Elle qui pilipili et comme il cosua, joli comba nene comba ye, amour et police yo, rosette moussenga de topatou le beau.
Bibiche na Montréal, Titi Bilonda.
That was Le General Defoe from his new CD, Nzombo Le Soir. We heard the song Clou de Mundele from that one. Before that, from Celle Leroy and Vive la Musica, we heard Mibe from the brand new CD from that group called Amen on the Sonima Music label. This program is sponsored in part by founding underwriter Plan B Investment Council. Plan B Investment Council offers advice about investing, saving, and planning for the future. Plan B is not affiliated with any brokerage house, bank, or insurance company. Their goal is to provide independent, informed advice for each client. More information about Plan B is available at this phone number, 804-321-3319. And you are listening to WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. This is Ambiance Congo. My name is David Noyes, and here is Mr. Fred Ambiso with more music.
David, thank you for that great set. We'll go back a little bit, a few years back, with one of the greatest lead guitarists, Benico Popolipo, also known as Zero Forte. This one is from a CD that, with great collaboration with King Castor and Manair, Burum Pella, Malaj Dulujendo, and blah, blah, blah. But here is Feruzi from the CD A Lot Rouge.
Bakulutu bafongola nzela Boa lutumba Mathieu Koloke José Gagne Boyoka li bonza ya leki na bino Benico Zero faute Mokwagule
Limbisa Nasawana Maleka kala Ferozi Lelo na koli na nzoto Pena bongo Na réalisé vos abanions son assala. Ni l'obasse mon colas à l'angola, sengue panayo, pardon. Nandi mi faute, nangaï fefe. L'okola moi, nanga mobalina za. Et sengue la quitte na tambola naïme. Nake kosimba souka moto penazi kinga wa yoma wa ye. Après dire mes esprits à bien goy, et on a dit au soir à Tenzele. Nakanga kananga pe on a bandateo. Monte mananga frivole, et tambola kili kili. N'a gagné rien, oh rien du tout. Après la pluie, j'ai le beau temps baloba. Ma bêtise demi-tour carrément, sans autre forme de procès. Et par là, on m'entend dit mangana motindo ngarasa. Oh ya. Moninga sengi tu bela. Osa boue a sauvé ta jeune naufragé. Ya yo monte ma pokangate. Chance à souka na solele l'olimbisa.
général de Fao Chante. Bien sûr, avec le Banaoke, le poète Simaro Massi. Je sais, je suis qui aime beaucoup. Vieux Pependombe.
La campena sima bobo sana ngaite atayo zwibo memo una bateki oye bolo kisambula te zela nyoso yo koleka ngaina zalika ka sima elilina yo tikela ngata maloba nakati ya kasete bona zala sile sherio bosa ningateo tele makatango ya pokwa liboso ya lompango Nakole kana mo pepe, okwe basse na lokito, nakotuna yo motuna, na maso tola kanaka, awa yo balina yo e, eske na pena ba.
Zala kana mo susi, nandenge to lingana ki, koya nana naite ho, ata yo zi ya sika. Tana penzu bete Zila nyoso yo koleka Na kolanda yo mayambaye Atana suka ya mokili Tumba nyoso yo lingi Eso beto ndako Kasiko tumba souvenir teo Yanga ina yo Na keiko yemba Na nini pembeni ya ebale Bolingo etinga motema o Na mutalaka Na kotuna se kotuna Kona nini boye onzambe Kozwa kakaka ngayo Ebele abeta nzambi asela na mutile umayambe Ndoki andombe
Bimelangaka na noto Lobali lopalyoko Atoke Amerika Runa basombi yongi Kokomba lopangote Namo pepe ya mula Ngaina zali kaka Sima ya bitambi na yon Kaka mwabile mo Zela nyoso yo koleka Ilili nangela kipili Matanga ya susi Na keinde kopelela Na minu pembeni ya ebale Na peleli bawao Soki bako yoka Na kotuna semotuna Pona nini boye onzambe Eko zwa kaka kangayo Mokili elingi nga isebo
Soni
Kakani saki to kompanda mayamba Kopesa na kibasi wansa mayamba Papa osheri Nanya kati singa nanya kufa Finanga eko minde mizere Zote koti pasyo mayamba
Ya motane ya moindo yo lingise oyeba ye
koyebakate nanyalingi opona ngongo osali ba feke nanyalingi ona bolingo
Mokili bosali ba vegle Bokoye bakate mobali nini halingia Lokoso na kigizyo site eloko ele kabino Mobali nyoso ya kitoko olingise ozala na ye Sirtu oyo ya mbongo olingise ozala na bango Bokoye bakate nani ako sali sa na la vie Bokoye bakate esika nini la pe di kere ezali
Fred, it doesn't get much better than that, does it?
No, it doesn't.
Man, that was amazing. That was Lutumba Simoro along with the General Defoe and Mbili Bell, singing a song called Mayamba from the CD Trison on the Editions NDI label. Great song. Before that, Benico Popolipo that Fred spun for us as well. Ferruzzi featuring King Kester Emenea. Listen to WRIR on Labor Day, September 4th. That's tomorrow, as we bring you Pacifica Radio's documentary, The 1934 San Francisco Waterfront and General Strike. Do you know what a shape-up is? Learn about this and other difficulties faced by longshoremen on the West Coast during the Depression era and how they succeeded in bringing organization to dock workers of the West Coast. You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. Thanks for your comments and requests. Again, if you have requests, the number here, area code 804-649-9737. We do have a request we'd like to send out to Rocco. He wanted to hear some Orchestra Cinza, but I left my records at home. So he says he'll be satisfied with something from Orchestra SBB, Orchestra Super Boboto de Brazzaville, from their self-titled LP on the Music Club label. Let's hear a song called No No, a nice follow-up to that cool song from Simiro Lutumba.
Liboso yo kende no no tikela nga foto na yo chérie na bomba foto pona talaka na tia yango na moto ya meto na talaka elilie ya chérie nanga na talaka elilie elongi ya chérie na tika te Natia yango, na moto ya meto, natalaka elilie, ya chéri nanga, natalaka elilie, elongi ya chéri na tikate. Epa nanga bolingo e matinde tansyo ya lamu, nakabela yo bolingo nangai, na pesa yo nyo solingi, na pesa yo nini nono, ozalaka nécessaire na mote mananga. Osalaka nécessaire na mote mananga. Natia yango, na moto ya meto, natalaka elilie, ya chéri nanga, natalaka elilie, elongi ya chéri na tikate. Epa nanga bolingo e matinde tansyo ya lamu, nakabela yo bolingo nangai, na pesa yo nyonso lingi, na pesa yo nini nono, osalaka nécessaire na motema nanga. Osalaka nécessaire na motema nanga. Sota
mama na moto yeko no pa mama mama
Bokelo for your listening pleasure.
baba koi sakanze tete baba sana baba soki basani temwe kutwa salaka te soki nga na yo to sani ekomi ngambo onga na weyo
onga na weyo se ala momele keika oli mesali na nomo besu soki sango te kalanga onga na weyo
Wale tomona na yongo mwani pamba ye kakese Na kokate tomona yongo sika na nana miso pene na motema ye mama Onga na weyo
You are listening to WRIR 97.3 LPFM here in Central Virginia. Radio for the rest of us. Dave, you know, I like saying that.
Me too.
Because it's truly radio for the rest of us in that we play stuff that you'll never hear somewhere else. But once you hear this, or if you're hearing this right now, you are hooked.
You'll hear it someplace else, but maybe not in the USA.
All right, if you have comments or you have requests, please do call us at 804-649-9737. Or you could visit our website at wrir.org. All right, we're going to keep this going. And David stepped way, way back a little bit with Johnny Bokelo Isenge with that wonderful tune. Now I will jump a little bit forward from a group of guys who ran away from Koffi Olomide and went and redid some of his songs, but different flavor. Here is from their CD Viagra. This is Academia playing Jules BM.
La vie est une école.
de l'amour en est une leçon.
Oui, ça pour n'avoir serre à ma airbag. Eh ma petite à love story, histoire du jour.
Yangai bongo, oui, yangai bongo, yé. Yangai moté, maïe, tonina basse, si. Talane, et comme il copé sangai, moto basse. Talane, et comme il trouble, ngai molimongo. Amou yangana yo, et tikalise abandoto, et yé, mwambo. Eva malako natikalia walokola naufragé à ma souezinda nga mwana maman natikali elokompamba Jules Bavon natikali nanga zéro
Jean-Luc Mwambo et solo vraiment yoko sani ma somaleka et panambaye et à la kinda kwa bolokoute bavula tuvandi et à la kipe ya bokoute kangi motema kozinzela yo kena yo kosaliwa kongo yebana ni ya kolela yo kota bonoko kongo yebana na zana maona yo kasi pona intere iko yebana danele yo senga kinga bolingo na kapela kiyo motema mwangai ya kozo misa si mapende yo kene na yo soki yo kangi motema kome katejo kozo ngilangai soki yo zongi ba eba ko soki yo ekipe ebongi Jules Bavon Mwambo ekozala vraiment trop tard Jules Trésor ekozala soni na miso nde ya bato o dada dadena
le patron Omeran Fati Sami Sax de Dimpia
bébé Miradi ya Angèle Alemba
oh solo vraiment yo bosani maso maleka e panangai Ezala kinda kwa bolo pote Bambula tovandi Ezala kipe ya bote Yo kangi mote ma yo zinze la yo kena yo Kosa liwa Bongo ye banani ya kule la yo ye Kota bolo po Bongo ye banana zana maona yo ye Kasi pone entere Eko ye banana tanele Yo senga kinga polingo Na kapela kiyo mote ma mwanga Ya koso nisa Si mapene yo kene la yo ye Soki yo kangi motema kome kate joko songela ngai Soki yo zongi baye bako saki yo ekipe poli Jules Bavon Mwambo eko zala vwema kota Jules Trésor eko sala soni na misonde ya bato
Sozo beke ki mambo zike Ilma de London Jipe tingombay Ya flo
Yo mama mote
masile
Charlie Danga Salayo,
la voix de Dieu.
Qui va vraiment dénier, Polimango et Komi Wange, et la Gatolonie, l'Oronga, une yo mama, Polimango, yo tobete la Kitolo, yo moto, papa, rabaye, baki, osa, bien, sena, la. mama.
Mais t'entends bien, ça m'a bien dit.
Claude Dialongila, José Santos.